Siku moja moja, ukipata nafasi tukumbukane. Nitalipa boda boda, achana mwendo kasi usijivane bane. Aha. Ewe binti maringo, sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwezako bado mko singo, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, na isi lango yoshambulio. Nifanye chipsi chombeza, yapo mionje onje mwezio. Penzi linanilegeza.
Suno na suno
ya chini, lini utapata nafasi.
Suno na suno
oh baby oyo, nambie basi.
Suno na suno,
nafsi nyonge, naishi kwa wasi wasi.
Suno na suno,
beba wangu moyo mwepesi kakaratasi.
Suno na suno na
mwaga wino wakaramu ya penzi langu. Chimba shimo unizike kabla ya siku yangu. Hakuna msejua matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya mwana sesere kunicheze. Nimuoga machosoni, sijeshikwa na kwikwi kima sihara. Sema niandae vi popcorn, unyonye na vipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza, nahisi la moyo shambulio. Nifanya chipsi chombeza, japo unionje onje mwenzio. Penzi linanilegeza.
Sono na sono na
eti, lini utapata nafasi.
Sono na sono
na oh baby oyo, nambie basi.
Sono na nafsi nyonge, naishi kwa wasi wasi.
Beba wangu moyo, mwepesi kakaratasi.
Sono na sono na
uje baby.
Them a care much me. Why you them walk up here getting up on me? Drop it down nicely.
What is spin at this thing?
Everything I read.
Vile dema na kata kata na katunika kisha waroge. Minda chapa chapa twatwa tuka kijano Nairobi. Gana waka waka macho na bidi fnike na nuti. Na kutaka taka bakwanza lazima nibishe hodi. Tadani mini meru vile vas na chana. Hey yo Jones no na skizu wepa mrasta sana. Nadani utaniweza buda baska zana. A devoted member kwele kanisa ya pasta ngana. So kenyo hiro apantaka. Ni mari mnami bata na haga na kamjaka. Na kuna nsaka no jomali uneza kanpata. Yo nipate after party sindio wana run after. Kahaja beba minda mpita tu. Ana trap it trap wa kitu tu. Nona ni mshipa tu. No disrespect me no jisizi choma picha boo. But if you don't got a booty then sama honey sister tu. Blessing eyes up tumesunda kwa kibenje. Staying out of trouble atutaki lala stenje. Isi guli mavado panutembe na kirende. Na hatu pendi maskando so seti mbali kamenje.
Hey yo
boss, me na bigger kiras. Red sun, homie, limpos, give me the glass. I'm your promoter, see what you na lipa in cash. The one that sees you, rusha, rusha, to keep freaking babash.
Kata, 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 kata.
Mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Nyonga mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Hey, mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Down low.
Napenda na vyo, na na vyo, kata na vyo.
Unanipa zote wengine wakazi gani. Kama moyo wangu umekaweka kiganjani. Baby, I love, I love you. Hata kwenye sofa sio lazima kitandani. Unanipa ya kipana maluani. Utamu unajifuna kisokoni. Baby, I love, I love you. Sikuchoki milele. Siongopi kwako wewe. Mapenzi, welele. Unanipa yote, yote mimi. Aranga nisichelewe. Kapete ni kufishe we. Mwaka nina ni kuwe. Uwe wangu daima na mire. Una you feel good. Okay smile baby. Kiss me my baby. You daddy. Toy kadi. Na ista final. Again ngo. Wengine ngo. Kiko. Again. Sio kubwa sana, fukuza wanafyo sipate mwanya. Wale, misoko lo kwinyo, wako secha kusema. Hey, hey, na jifibudi, buki smile baby.
Zama kwa kitobo akilio kachanganya kwa vangana segele yani chumani vilio akisakanya sauti kama kate kekeka chini kwa kina vako dagama na jigonga donga visente vya nguvi dogo vya ngama nienta kaonga onga tuchanganye vya tuvya sina chani ratu kipona konda takuleta tuishi dali salamu jiji la makonda konda nimelewa lewa Cabeça na yumba, nimelewa lewa, na pepe suka na tambai, ajui, naona gere, akisimama na wana, ajui, naona gere, wacha tukitazamana, ajui, naona gere, mimi ananichanganya, ajui, naona gere, akisimama na wana, ajui, naona gere, wacha tukitazamana, ajui, naona gere.
Shika, pepe, pepe, shika.
Pepe, samba na ni maliza.
Tell him. Mtoto fani ukisusa na beba. Moto yani atani wakibega. Kukuruka karani pona teka.
Chale, mjeze kata mukale. Chale. Sebeze pego chepale.
Oh mama hangover. Nimelewa lewa hangover.
Pepe suka na tamba.
Hangover. Nimelewa lewa hangover.
Ikabiza na yumba.
Hajui. Naona kere. Akisimama na wana. Hajui. Naona kere. Macho tukitazamana. Hajui. Naona kere. Tumia na
yao.
Naona kere.
wata kuroga au na weo shaoga mana unanga uoga
Leo nimepata kesho nimekosa Kazi ya mola haina makosa Uyu kampa boda mwingine berosa Futa subira ngoja mungu ajumajosa Fiti na Sigeuze changa moto Maneno mwachia minanana Dawa ya moto ni moto Unanana Wapo wala sema konde hata potea
Konde hata potea
Yeme kati ya gia chombo hiyo inapepea
Chombo hini
unakula kwa yasho Nipatacho naridhika Nasubiri kesho Zamu yangu itafika Denda wambie
Hainishtui Hainishtui Hapani ipo kesho nakusiju
Wendako wanakuchukia Tuna umepanga kukubania Istoshe wao ni matajiri Usijari wetu miatua
pili Sinaga sifa za kujisifu najua Kila kukicha kwa mungu naomba dua Aso nazidisha ili nizidi tusua Wakinifunika kesho nitawafua
Mutanga hauzikwi Unaubadirisha makazi Uwezi sibariziki Mure utaki na kulakazi
Nipatacho naridhika Nasubiri kesho Samu yangu itafika Nenda wambie
Wambie
Kunako, kunako Kani pekenya, kame nipofua macho macho Kanafanya makusudi, kama kata kipipi Kanafanya na kwenda rudi, boda boda pikipiki Kani pandesha midadi, nikimuona beki ya zikadi Moyo mpasuko radi, papigo mbio bila ya idadi Chepula kela nikiminadi Mtoto nani malizia mtaji Akili kwa keazi chaji Takapatapa kama mfamaji Teke tekenya
tekenya
Kani teke tekenya
tekenya
Haminishika kwenye paja
tekenya
Na mtaja taja
tekenya
Teke tekenya
tekenya
Kani teke tekenya
tekenya
Haminigusa kwenye kwako
tekenya
Yani mara uko mara hapa
tekenya
Kani tekenya tekenya katoto Kani tekenya tekenya katoto
Tekenyeka, yani Kana cheka cheka, kame ni tekenya Kana vetetemesha, wame kitonga Setenke na sereleka Mikono juka na mabao Upepo suku mangalao Ukizungusha mama na pagao Adibirika la mwaga kahawa Ukikati katugu kumizi Masai kanipadawa nisha tafuna mizi Wanikati shaki chizi chizi Yani natapa tapa na shundo kupiga mbizi Pinda mukongo Ukunja mikono, tuende taratibu kama kono kono
Kishinge, shinge, kukukishinge
Kama muzika kama kwenda
Kishinge, shinge, kukukishinge
Kizombi nina toka milenda Kani teke,
tekenya,
tekenya Kani teke, tekenya,
tekenya
Hamitishika nilipati,
tekenya
Na mtaja taja,
tekenya
Teke, tekenya,
tekenya
Kani teke, tekenya,
tekenya
Aminigusa kwenye kwapa,
tekenya
Yani mara upo mara hapa,
tekenya
Pinda mugongo, kishingo weka juu Kunja na mikono, kama kangaru
Kukukishingo, shingo, kukukishingo
Kama mejinyonga, mnandinginia
Kukishingo, shingo, kukukishingo
Manyonga ipuka, unazamia
Bastola Nukila kukicha uwe Mingine kukanyuma kama kola Tusi mzembe si wewe Ninge kupami, ninge kupora Tuone Manavoto wa mjini unacho wafanya Aya, awe Kuna we wengine unawamiminia risasi bila kuangalia rika. We mtu gani hata husikii ukakasi watu wanavyolalamika? Sio umbaji, Mungu ajaumba hicho kipaji. Sio umbaji, ni wewe mwenyewe. Sio umbaji, Mungu ajaumba hicho kipaji. Sio umbaji, ni wewe mwenyewe. Bwana mkubwa, Bwana Bwana mkubwa, ubadilike Bwana. Unatamani umekuwa gana limiti, oh limiti ya kupiga sasi. Ukipiga mbili inawekwa kizingiti, oh kizingiti hazito kinuga asi. Oh kama zungukuku ayo ufanyayo, ufanyayo tabia za kuku kwa binadamu siyo. Oh siyo. Kuna wengine unawamiminia risasi bila kuangalia rika. We mtu gani hata husikii ukakasi watu wanavyolalamika? Sio umbaji, Mungu ajaumba hicho kipaji. Sio umbaji, ni wewe mwenyewe. Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, ubadilike Bwana. Bwana mkubwa, Bwana
Mr. Skills on a mission, they didn't see on television.
Yeah, she. The way you touch me, nobody touch it, though. The thing that you give me, nobody have it, though. When you know that you lose, why you love me so? Baggy, let's go to Ibiza, watch you watch team for. Now your love so 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 so, baby. You the top of my money. Need to pop in a little kesho, baby. Favorite of my mommy. Now your love so special, baby. You the top of my money. Need to pop in a little kesho, baby. Favorite of my mommy. You got me feeling like Oliver Twist. Oliver, you got me feeling like Oliver Twist, oh. Oliver, you got me feeling like Oliver Twist, oh. Oliver, you got me feeling like Oliver Twist. Yeah, she. You got me feeling like Oliver Twist. Ah,
hey, TMX, oh. Hey, money, Sapu. Ah, hey. TMXO. Hey. Olorun ma je, Olorun ma je, I no go down my baby. Olorun ma je, Olorun ma je, Olorun ma je, I no go down my baby. Olorun ma je. Up to date, to up to date. She no need no validation. Now every day she dey upgrade. She no get no expiration. I want more, 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 more. Oh yeah, give me more. Oliver Twist, your body got me feeling like Oliver Twist.
Ah, hey, TMXO.
Ah, hey,
Shorty tryna fake up, yeah. She don't get the picture. Shit. Every time she coming out, why I know they pick up?
Why?
But abomination, no be so be before. I could chop, watch her and I no go lick shit up.
Oh God.
She say she know her nothing on that the dashiki. When a new chapter with day, I'm quite picky.
Yeah.
You never read them before. I'm Charles Dickens. The bad game, me bad, the squad stinking.
Hey,
she can't get enough.
Hey,
she don't fall in love. She no really go house. She don't push up.
Hey.
I no go fall.
Hey.
Plan no go walk.
Come on.
I stay on diet. Man no go chop. If we cross back, the man like at least. Every day, we go to the knees.
Mosca Boy Music.com. Yeah.
What do you
do? Baba. Sometimes I want her all night. Some nights I want her sober. Baby, make you no koja. Everything what they tell you na mula. Baby, kill me, I swear I can lie. No be your beauty, bring me closer. You there for me when I'm in a song. Anytime I call you, they answer. Informer, informer. I no go do you Casanova. If you leave my own, it's over. Only me and you, my baby. Informer, informer. Don't let the emotions take over. Don't tell me our team is over.
Over,
over. See, I go burn very hot like fire, 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 fire. Burn hotter than fire, 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 love like fire, love for the body.
Never gonna let you go. If you see they go jack by you, if I'm my home. See they want to make you pack and go. I have a cool day. So they hear them talk. If you hear them, they go run them out. Run their smelling mouth. Jealousy, jealousy, oh. Jealousy, oh, oh. Why a man want to make another man for him? Them jealousy that I'm deep in love. Why you want put sand for my galley? Why you want put sand for me?
Informer, I no go do you Casanova. If you leave my own, it's over. Only me and you, my baby.
Informer, informer.
Don't let the emotions take over. Don't tell me our team is over.
Over,
over.
See, I go run body hot like fire, 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 fire. I go hotter than fire, 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 love like fire.
Man down, da 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 da. No put me for bagaria. I beg you,
Chris, Chris,
Chris, girl. Man down, da 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 da.
We ain't mad about shit.
We have too much money. Money, money, money. We have too much money. Money, money, money. We have too much money, money. Money, money, money. Much money. Money, money, money. Money, 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 money. Money, much money. Money, money, money. I see my brother Freddy Vunja Bay. Mzama noti madolari kila day. Wapiji modo mkimia aungei. Mzaku pop champagne every day. Richie mitindo what's up my nigga. Mnyama mkali wana mwita wakubimba. Mzaa vituo jaki blinga. Anavo shine hakuna wakupinga. Frank Nosey, the big posse. Kwake kumwaga vibunani kama dozi. Devi sporty, ziki ya bili. Analipia zote hata ziki zidi. We have too much money. Money, money, money. We have too much money. Money, money, money. We have too much money, money. Money, money, money. Much money, 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 money. Money, 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 money,
money,
money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money,
na kuja chupa nyingi kama fifi. Usifiche nywele weki pili pili. Tenda kwa joni jo akuvishe wigi.
Acho no tupenda kwetu waje. Watanyonga suti bega pambe. Yani suti bega namba moja bongo. Tumeganda na jino kwa jino. Mimi na mama la mama tunakapa chino. Hatu andiki matangali wina umu. Diko na mwanangu S2Kiss.
S2Kiss.
We are too much money. Money, money, money. We are too much money. Money, money, money. Too much money, 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 much money, 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 much money, 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 money,
money, Montana Rasta, yeah, Montana Rasta.
Hey, you're trying.
I see you, Biggie. Too much money, yeah. I pray, what's up? You already know the ride. Mapenzi msafi begi.
Oh yeah.
Yes, yeah.
Hey, you're trying.
We ain't mind about shit.
We are too much.
God. Balenciaga, me a the real Don Dada. Money long, you know say plenty. Face set pretty in a Fenty. Body good, you know say a femme. Half a girl man, one gimme. Love when they dip and wine it. VIP, a way you find way. Lock off the dance, you know have no pass. Real boss, girl, you see. You see me? Oh, I'm on tour, and I'm gonna get dip and wine it. VIP no tani kuta kwenye yo passe. Ay ay ay. Leta hivyo vyupa alafu wana tuende tukapate. Hakuna kulala inipate after pate. Yeah. In a de dance everybody want for dance. Wote tunata kucheza. In a de dance everybody want for dance. Tuna banjuka tunacheza. Yeah.
Fendi, Balenciaga. Me and the real Don Dada.
Hot and ready, me always styling. When me a pass, you have to dress back. I give you a beat and you shout out. Had I heard them and them ball out. Broke out the shams with the ballers. Them I watch, I me spend my dollars. Money long, I need plenty. Everybody act so friendly. Lock off the dance, you know have no pass. Real boss, girl, you see. You see me? Oh, I'm out too, and I've been a nigga, they've been whining. VIP no tani kuta kwenye yo passe. Ah yeah yeah. Leta hivyo vyupa alafu wana tuende tukapate. Hakuna kulala inipate after pate. Yeah. In a de dance everybody want for dance. Wote tunata kucheza. In a de dance everybody want for dance. Mama njuka tunacheza. Yeah.
Fendi, Balenciaga. Me and the real Don Dada.
Neto Marifa, Toto Ababa, Kiba Finest.
Genie X Double Six.
Kivimba, na kukamua. Ukiwa mtata na kutatua. Kwa kuwa na jua aliye ni umba ndiye atakaye ni umbua. Ukiamua penda au utakacho ukiamua tenda. Ukigundua chenga, usikaraishe moyo, ukiamua kwenda. Ukienda, yani tu ukiniacha. Shega, kakuvuja kwa pakacha. Ukisahau, usikukumbushi ngo. Na huu ni ukweli, wala sikurushi ro. Natumia gesi, usintishie bei ya mkaa. Ukiamua kwa dhati, ukiamua nitakuwa bustani ukiwa ua. Ukizingua basi, ukizingua, yani mini kianika, ukianununu. Sa vipi ni datena, ukutamua pipi ni matena. Ni ajena, nipate sa, ukiona majegeka. Kwa maana hii, na maana mi, maana ni, yelewe. Kukupenda imanishi wazi kuishi bila wewe. Natumia gesi, usintishie bei ya mkaa.
No, are you ready to have money?
This is when I'm working loss.
Hey, to my reef. Keep up, fine.
Moko, kama mapenzi yangu ni mtama. Kupa wote donoa. Echo ni umenika. Hakuna wakukutoa, yeah. Adharani bila kuficha. Hivi unanikomoa. Ya moto mahabisho. Kama tumefunga doa. Kweli.
Baby, baby, feel me. Love me. Unajuaga vile I'm crazy, crazy for you. Baby, yeah. Siwezi kwenda kando, bali kando yako, niko sawa sawa. You didn't make me fall in love
for you, man.
Ooh, you're special
for me, papa.
Eh, mapenzi lako
for you,
baby. When you are, yeah,
for you, mama, for me, baby.
Yeah.
Kweli unajua na kupenda na leo na thamini hapo sawa. Labda kimebagia, ni change gear, ni achi ututu. Si unanitimizia, na jisevia, matandu koko. Mweza kusiwezi, udanda danda. Hapo nalipaki mazima,
yes.
Sina ujanja, peki yako nopo kwenye mtima. Na wewe ndo, unanifaa.
Forever and ever. Baby, feel me cause I feel you got me. Unajuaga bila
I'm crazy, crazy for you.
Baby, yeah. Siwezi kwenda kando, bali kando yako, niko sawa sawa. You done make me fall in love
for you, mama, for me, papa.
Ooh, you're special
for you, mama, for me, papa.
Eh, mapenzi lako
for you, mama,
for you, baby. When you want to get
for you, mama, for me, mama.
Don't wanna chochea, mama, how boy. Imetia nanga, meli hai noi. Nani dekeza umeifanyi toy. Wanga bye bye, tuko paradise. Figai katai, kuto number 8 size. Niko biza night, tuko tana next, next, next. Squeeze na 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 na. I need forever, never. Hey, oh.
I've been waiting for you.
don't look my face. Tell me where you did. Make a condo. Baby, not me, babe. We are full of bitch, I shave it. I should have to read me like this, so. Now you go cure my Chris.
Girl, if you want, I go cry your river. I go cry your river. Just to show you, just to show you. Your love gave me if you want. I'll empty account, oh. I'll empty my account, oh. Just to show you. Your love, they make me your panda.
Papu, papa. So to say, I want to see your papa. So watch out, juju, juju, papa. Give me love, oh. Give me love, love, love. Papu, papu, papa. So to say, I want to see you. Say, I want to see. Say, I want to see you. Say, I want to see your papa. So watch out, juju, juju, papa. Give me love, oh. Give me love, love, love.
Girl, if you want, I go cry your river, I go cry your river, oh, just to show you, just to show you, your love give me if you want, I'll empty account, oh, I'll empty my account, oh, just to show you, just to show you,
your love give me if you
want, I've been waiting for you all day, 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 day. Tell me where you yeah.
I've been
with you.
Maybe not me, me. I stay up to me like this, so. Now you go cure my face.
Katoto shepu awe,
ayawe, ayawe.
Katoto jicho awe,
ayawe, ayawe.
Kamejazika awe,
ayawe, ayawe.
Kana tingisha awe,
ayawe, ayawe.
Eh kanona,
eh kanona.
Kifuani mjongoma,
eh mjongoma.
Aye sangoma,
eh sangoma.
Kame niroga kigoma,
eh kigoma.
Moja weka ki,
kari kitiki.
Tatu weka ki,
kari kitiki.
Moja weka ki,
kari kitiki.
Skompire papa, skompire papa, skompire papa, skompire papa, skompire papa, skompire
papa,
skompire papa, skompire
papa.
Come on, come on, come on. Oh God, go, 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 come back and go. Let go, let go. No, we have to go. Let go, let go, let go. No, let go, let go, let go. No, let go, let go, let go.
Skompire papa, skompire.
Katoto shepu awe,
ayawe, ayawe.
Katoto jicho awe,
ayawe, ayawe.
Kamejazika awe,
ayawe, ayawe.
Kana tingisha awe,
ayawe, ayawe.
Eh kanona,
eh kanona.
Kifuani mjongoma,
eh mjongoma.
Aye sangoma,
eh sangoma.
Kame niroga kigoma,
eh kigoma.
Aibo, moja weka ki,
kari kitiki.
Tatu weka ki,
kari kitiki.
Aibo, moja weka ki,
kari kitiki.
Skompire papa, skompire papa, skompire papa, skompire papa, skompire papa.
Weka,
skompire,
weka te,
skompire papa,
weka,
skompire,
weka te.
Coca, coca, ma como aqua. Coca, coca, si ama que ando. Ego, ego, no, ego, no. Ego, ego, no, ego, 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 no, ego, no. Ego, ego, si ama. before you back chatter. When all the girls on the street, they come to you. Tell them for you there is no other. So come pele, papa. I am ready to meet your father. Beat on me drum, bang on me booty. Sip on me juice like I am. My brother Opopile. Opopile brothers, 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 my brother Opopile.
Choma, 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 choma,
hello world, DJ 7 worldwide, country boy, the father, banda.
Hey yo, what up? Graph, huku ni mazishi. Watoto wanaitaka crown, huku ni mtiti. Tunona woni, tuko live, maisha na muziki. Ukiona tunu, songwe ngwe ni kijiti, au vipi. Tulianza kama utani, seven, wengo lkwa wataki. Lita kufa jitu baba, wendo akanishtaki. Sisi kiswa oni, suga za umezeka wapi. Wekunja dada zako, na wala kama mshkaki. Ligoma la masela, sema yo yo. Na watoto kali, sema yo yo. Watoto kama masha wako loyo. Oyo, oyo, yo, yo.
Tunalizika, atulazaga damu. Leo pata chimbika, mitungo zam zam. But pass me the way that wanna get higher. Walo sema kawaida wanna ona higher. Ona higher, ona higher. Pose, I got money power in my bank account. Nyingine nazi gawa, I don't know amount.
Chezo na yo chezo, nisumu kacheze ukuti. Kona pagumu na chupa la parachuti.
A, miniko A, B, mpaka Z. Kubonga bonga sana izo mambo sfagili. Kumbe unawaza utoke mgonge na nili. Mweza kone waze MTV na bi 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 bi. Tunona squeeze cheese na waka waka. Na wala za jean ho nyaka nyaka. Si wachi kila truck na wabaka baka. You know I be killing them motherfuckers. Goma la masela sema yo yo. Na watoto kali sema yo yo. Watoto kama masha wako loyo. Ile woyo, woyo yo. Ile kufa jitu.
Kwaani kupresha.
Ile kufa jitu.
Kusukari kupresha.
Ile kufa jitu.
Kwaani kupresha.
The all night.
you achieve ni expensive, expensive chip. PC yaki MP ni expensive dip. Vire ukitwetu historical, iko spriti wakijua stories za kuhusu mimi na tujamiti. Kala hii, kuna kala Z, kuna kala mobu, kuna invisible na visible na wanataka jobu. Kasabo, father door, open door, keep a toe. Kula sima mateke na jashu yangu ni haso. Nilijua huyu, nikajua huyu. Bitch, you wanna limitation, let me tell you. Unajifanyaga lakini wote buyu. Bojo haijaanza ndo kwanza manyonyo. Drink maziwa na kill sumo. Bakteria wamekuwa kinga humu humu. Wanasemaga juju nikiwa loga. Kama issue ni sima ni kuwe mboga. Nime qualify, ume qualify. Hawa fada wana say tuna come high. Ume qualify, nime qualify. Hawa fada wakikuja tuna kunja tie. Stand up, get up. Stand up, get up. Nime qualify, stand up. Me kolau, me solau. Tag wavu iku power yang bolau. Me follow, ama unfollow. Damana ni mtu kweli unkolau. Ivi awa jamasi juni matope. Kili zao mbichi kama ndizi toke. Jamani voice voice ama seke. Japu kuna good mood is your what. Hukuma yo wanna say yo. Wanna sema wakitambo na new flow. Wakisema wa leo, leo ina lay low. Broka, come cow, him new jump. Yani big deal yo. Soon as you wanna kiss him a big deal yo. In a mana high five, big deal yo. Ukuli sana unatema big deal yo. Nime qualify, ume qualify. Hago fada wanna say tuna come high. Nime qualify, nime qualify. Hago fada wakikuja tuna kunja tight. Stand up, get up. Stand up, get up. Nime qualify, stand up, get up.
Kabla sijaongea chochote, naomba kwanza kusonya. Sijalishauri nani sasa. Okay, twende. Alinifundisha mapenzi kuniambia kusukua. Alionyesha style za tendo ila sio maisha ndoa. Alisema ndoa ndoano. Hivi umjinga ni nani? Kafanya nivue samaki kwenye bahari yenye tsunami. Kiziona picha za rusi, najisikia vibaya. Na monea ruma padi pamoja na waimba kwaya. Yale mafunzo katekista eti yamepotea mazima. Sadaka misa ya ndoa bora angewapa watoto yatima. Polo usimamizi wa ndoa kwa ujinga mnaosimamia. Mngesimamia ukucha mngekuza hata familia. Kama ni pete nisharudisha kwa sonala. Tayari nishavuta mpunga nimerudisha nusu hasara. Kabla kuingia ndoani anakuwa kondoo usiyemjua. Ila ukimweka ndani, nyani anakuacha mabua. Marafiki, mashemeji, ndio wanafiki nakumbia. Unaweza kufanya ulewe bila hata kukupa bia. Sasa ile suit
nilivaa ya nini?
Na mchango
nilichangisha ya nini?
Na wale ndugu
niliwata wa nini?
Na kile kiapo
nilikiapa kwa nini? Nimeleza upepo, sisimeki matari.
Yule dogo alichezea club ya Simba. Kutembea na mke wangu asijione kama ameshinda. Misa maki mapenzi yangu yana shombo. Kaka yake nishakula so luksa kutoa vyombo. Hata fursa nilotoa mwambeni aingize vikoba. Ila atakayemoa ampe mtaji wa bodaboda. Ama kweli hii dunia na mambo mengi na ndoa ni kama boti haiwezi kupaki stendi. Hichi cheti cha ndoa mebaki nacho kwa nini? Siwezi kombea kazi akina mchongo hapa mjini. Hata Biblia imeandika wanake tushinao kwa kili. Kwa kumficha kitu limpa disemu za siri. Akisikia imekufa mwambieni asilie sana. Aite rafiki wa fly wachome nyama. Utazikwa na dugu fiki na mafans kibao. Nikimona msibani utafufuka mzabe vibao. Unaweza kumpakia mkongo mkeo na usimfikishe. Rafu anempakia mkorogo ndo akafanya amlizishe. Doa ndoana, naibisha niulize mimi. Nishoekua na mahusiano ambao sijui na uhusiana na nini. Na ile keki
nilikata ya nini?
Na mahali
nililipa kwa nini?
Na yule mshenga
nilimtuma wa nini? Wasuli ya pateno kala ya nini?
Na uleleza mpengu
sime kibatari.
Kituani
wangwa yupo
na mimi kushwari.
Wewe ambao hujaolewa usifanye kama utaki kuolewa hivi. Alafu na wewe ambaye hujaolewa sio kwa sababu ya nyimbo kukata tamaa ya kuoa. Sijasema hivyo aisee. Hata kinisema popote pale. Nata tukionana popote pale. Bea, peace. I live my life, man.
Weka lengo, weka nia. Subiria riziki yako, funga usongo, pambania, pigania maisha yako. Kikutenga na wejitenge, wana wanataka sababu we. Wakirusha mawe, werusha tende, wala sababu we.
Kwa nguvu zake Mungu tapata.
Amina.
Usije kujaribu kuchoka.
Amina.
Usichoke usikate tamaa, adui utampa nafasi. Jitahidi ndugu kuridhika.
Amina.
Usifosi kifo cha kuta.
Amina.
Usije kuenekeza njaa, acha kupoteza nyakati.
Bado
mapema.
Kata tamaa.
Usikate tamaa.
Bado mapema
sana.
Bado mapema.
Bado mapema.
Sikate tamaa.
Bado mapema.
Mchawi hagawi riziki. Mchawi anachelewesha. Mchawi huwa karafiki, baadaye anakukomesha. Mchawi hapendi upate, ukipata hata kukopa. Sio mpaka vae kaniki, siku hizi wanafunga tai. Haya kwepeki matatizo, shida zisikupe mawazo. Shida zisikukatishe roho. Pambana we Bwana, hakuna mwisho lokosa mwanzo. Wasikutishe na viji mambo. Ulipotia zege ongeza nondo. Usichoke kupambana.
Kwa nguvu zake Mungu utapata.
Usije kujaribu kuchoka.
Usichoke usikate tamaa, adui utampa nafasi.
Jitahidi ndugu kuridhika.
Usifosi kifo cha kuta.
Usije kuenekeza cha acha kupoteza nyakati. Bado mapema.
Miaka mingi.
Gone to music, baby.
Yeah.
Kukupata we niliona majabu. Niliteseka nilipata tabu. Mwishi mbali na we siyo jawabu. Nilimwaga chozi lenye sababu. Sababu ni wewe maibu. Mwishi mbali na we siyo jawabu. Niliambiwa sina hadhi, hadhi ya kuwa nawe. Wazo wa kukufanya ule ulale,
napoteza muda wangu tu. Mimi na wewe ni kama nevu na kambale na zizi. Ona wachawi wanafumba macho, hawaamini ikiwaonacho. Hawaamini wewe wa kwangu nami wa kwako eh. Ulinitesa sana we mtoto, uishi nawe naona kama ndoto. Naota naota mama, kipenda roho. Nipe nikupe ya moto moto, zima tatu sake watoto. Tupate watoto kurwa na doto, kurwa na doto. Twende honeymoon mafoto foto, tuwavimbie kina mpoto. Ufanye marumbuzi mapocho pocho, mapocho pocho oh. Mimi na wa miaka million mpaka tapotuchu kwa manani. Numwacheshe atie ubani, ufunge pingu za maisha. I know my wife, usitesti life, usijefanya nife baby. Mimi na wa miaka million mpaka tapotuchu kwa manani. Numwacheshe atie ubani, ufunge pingu za maisha hani. Ulinitesa sana we mtoto, uishi nawe naona kama ndoto. Naota naota
kufi kusema sina maneno ya mipasho na jeuri vimesha zima. Nilisha futa namba zako, mkachoma picha zako. Siku jali ulivulia mbele ya mashoga zako, nkasema wende zako. Nguo nika kutupia na zaidi uliuguza vidonda kwa vipigo manyanyaso kila siku. Kwa mawazo kakonda, nikubize kuchiti na fungwa zili nibembeleza. Nikakubeza, unanuka na nikakutelekeza. Macho makengeza, migu ya pweza. Kuwa nawe kasema niliteleza. Leo unapendeza, wamekutengeneza. Wanaume wenye mali wenye fedha, sasa unajiweza, siwezi kujikweza. Najutia nafasi kuipoteza, leo ipo yangu. Siti tena hani baby, jina langu limekuwa ex-boyfriend, ex-boyfriend, ex-boyfriend. Sikujua kumbe tabu peke yangu na ukua. Wazani feli wapi, usema siku taki. Sura ya baba na kitambi cha makati. Sauna mtana shati, bitozi tena smarti. Mtu wajimu tena ana sixi paki. Minipo juu ya bati, sina mikakati. Geto mwendo China chapati. We usha mamburati, una nyumba Masaki. Mbona choma nyama kila siku pati. Usha nipiga mikuki Insta misifurukuti. Mambo ya gauni suti
Mukifanya photoshoot, mapenza ya na komando, mwenzako ina numaro, natamani ni kuite njao, turudi kama before. Kumbe shapili jificha kwenye dera, hizo skinny jinsi mama zinakera, utanilete akadi kwenye machela, siku wakifuvalisha shela, na ulini bembeleza, nikakupeza. Unanuka na nikakutelekeza, macho makengeza, miguu ya pweza, wanawe kasema nilitekeza. All my days I've been roaming around, trying to find a woman. I was hurt and my pain that could sound. Thought of turning loving a human. All my days I've been roaming around, trying to find a woman. I was hurt and my pain that could sound. Thought of turning up being a human. Oh girl, you've changed my life. Nothing really matters, all I see is you. If I die for you, they shouldn't really put a blame on you. Oh girl, I gon' make you my wife. If you had a twin, I could still choose you. That shape of you, see the butterflies colored in. Know you me river, you control me better. And I go spend my paper, indicator, otoneta. And my mama umeniteka, you're my sweet melody. Oh, 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 oh. Sweet melody. Oh, 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 oh. Sweet melody. Mama, where you? You got the secret behind you. Hips on light. You're my angel. I'm here for you. Be there for me. My angel.
My, my, my. You're my angel. You're my angel. Siwe sababu ya kufunja pesi de jela. Tangu nifungwe sikwani, mara mwisho nilikuwa na makamani. Ulikuja kuniona nadhani, tangu niwe jela sija kuona tena. Vipi kulikoni, kwani mimi na wewe tuna tatizo gani? Unakula bata ulaiani. Jau nione nimezungukwa na vyuma. Jau nione nilifanya kazi ngumu za shida, yote kwa sababu litaka kushiba. Mara mwisho kukamatwa liiba, yani chupu chupu kifo cha kupikwa ye. Umeongeza hukumu juu ya hukumu, wai unanikata. Unashindwa kutuma tasala, weza kona teseka.
Jela,
Christmas ya sita hii nipo jela.
Nimefuja pesi letu,
hata siku moja kutia mguu.
Jela,
mbona una roho ngumu wewe?
Nimefuja pesi letu.
Na kabwana kadogo dogo, pesa unazitumia kwa fujo fujo. Umetupa jongo na mti wake. Nyumba ya buza umeuza na uliza, na mbiwa feza umemaliza. Kwa kulewe necheza na giza, na uliza na mbiwa eti bado sana mi kutoka jela. Jela, jela vaya ye. Jela pagumu mpezi kioni. Fanya kazi ngumu za shida,
yote kwa sababu litaka kushiba. Mara mwisho kukamatwa liiba, yani chupu chupu kifo cha kupikwa ye. Umeongeza hukumu juu ya hukumu, wai unanikata. Unashindwa kutuma tasala, weza kola teseka. Oyo oyo
na bahati mbaya ama tumeka imefifia. Lona sio kweli, kila siku mimi tunaumia. Na kusema kwamba sura yangu mbaya haina kuruka na kuvutia. Maana sio kweli, kila siku mimi tunaumia. Ina maana penzi ingekuwa chombo cha usafiri, ningekosa tasema kusimama. Ningewezaje, utawezaje? Au labda mapenzi hufa kwa matajiri, afumi hapa zina maana. Santanzaje, tanzaje? Inawezekanaje nikose kufurahi, siku zote nazoishi na uhai. Najua Mungu hapendi walimwengu mna visa. Nikisema niage nitakuwa na jina gai, moyo utakuwa bado na ndai. Acha niweke imani, ipo siku nitaridhishwa.
Baba kujivunia ye, yeah. Yani kila kona umetimia, napenda manuka tukinukia. Ukinigusa ndo nazimia ye, yeah. Yani kama ndege hawanae, tuogele na tupae. Kwenye kiota tukakae, minawe ujeni kubebe washangae. Kwenye uchungu wakazae, tukicheza kuchi kuchi na hotae. Minawe unakula pia wala huna fito, chujuza kunitoa majicho hata uvaibunia. Bado uko simple unapendeza, shepu sinia kiuno kijiko. Chumbani wanipa madiko diko, kifungu wako ya nini mafuriko. Meniweza uma baby te amo. Baby, te amo. Te amo.
Mimu, sabes bem que tu és a única metade de mim, metade de mim. Mon amor, és isto aqui de todas as rosas que tem no jardim. No jardim. Essa forma você é louca, me deixa com água na boca. Quando tocar, chéri fais un minina, minine, mal linda du monde. Et ça t'a choqué, choqué, que me t'a dit. A mama, si t'a qui me tombe là. Qui me tombe là. Et ça t'a choqué, choqué. Mamacita que me tomba low, que me tomba low.
Oh my baby te amo, te amo. Oh my baby te amo, te amo. Utamu wa sali najilamba lamba tu na kupoteza misizani, twende Zanzibari kwenye marasha karafu tukale na pweza forothani, yani kama ndege na wanae tuogele na tukae kwenye kiota tukakae ninawe uje ni kubebe washangae uchungu wakazae tukicheza kuchi kuchi na hotae minawe. Oh my baby te amo, te amo. Oh my baby te amo, te amo.
Penzi kalipata pwani sio malaya kama hivyo mnavyo zani, mahabuba kanitosha kwa mizani, sauti nyororo nyoka natoka pangoni. Wapane juu wakazibe kama hawatoshe kiwape kamba, minawe ni alfa na omega. Na kwako nazidisha mapenzi, habari na kosa ni kwako mautu. Na chichemea na patwa ukicha kiwa mbali na nateketea.
Maneno sumu penzi we usiasikie, yakaharibu mapenzi ya kwangu mie. Ukanihukumu kishenzi, moyo ukaupa na gazi kasimulie. Uhulu nye nyikivu lonyesha, penzi limebaki picha. Nikikumbuka kidonda natonesha, kichwa macho lafikicha. Usiulize uko wapi, uta na mashati,
umeota na mapembe.
Squeeze unitaki,
mina
fosi unipende. Mapenzi sabati, sina nambari kuonge.
Oh,
unipa penzi bomba nie kama kuku bandani.
Oh,
sawa niliza mie waona wakazi gani.
Oh,
sema nikupe nini ama nichonge kidani.
Oh,
tukaishi mwezi nili nipate amani.
Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Inakichotama, unatamani maji ya kisima. Nikisimama, natetemeka mwili mzima. Liko wapi penzi tulilopanda leo tuje kufuna? Ya manati, nuru ya penzi letu isha. Kuru na unyenyekevu lonyesha, penzi limeba kipicha. Nikikumbuka kidonda natonesha, kichwa macho na fikicha. Usiulizo kwa wapi, kutwa kucho na mazunge. Kumbuta na mashati, umeota na mape.
Umba pemboa, basi kupiga changa vimondo. Una mwanda,
simami ya mchezo. Hatari, hatari mwanda.
moto watakuhonga Ferrari wakupige moto
bebe ni bebe leo nikande nikande leo wabanda wapige leo guju uchali ni bebe ni bebe leo nikande nikande leo wabanda wapige leo guju uchali. Batari, doni chochu kwa chochu Wendo holi, dapeku bila kandambili Weka mbali na watoto Omwiba, pakato, pakato Mikato, mikato Kajoto, kajoto Kalete, hata ngamu na mushikilia Nangania, shindilia Wata kuja rumbu fumandia Puhuzia, pakiongea Ni bebe ni bebe leo, ni kande ni kande leo, banda wapige leo, guju uchali. Ni bebe ni bebe leo, ni kande ni kande leo, banda wapige leo, guju uchali.
Kuzozana nawe, kurumbana nawe Hali sina, naona bora niwe Vile vile pole, nisinge kungangania Usinge nidhuru Uenda nisinge kujua na ninge shukuru Vale pei Vale pei Fanani ikwibi, ikwibi, ikwibi Tendo ulivyo nifanyia Medanganywa na nani Na wema nilio kufanyia Umenifanya vibaya
Sina tena jangu Na kubabie Nimekupoteza Sobati yangu Wewe nikingangana na cheza Sina tena jangu Na kubalie Nimekupoteza Sobati yangu Wewe nikingangana na cheza Vale pei Aye ye 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 Vale pei Aye ye 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 Vale pei Aye ye 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 Vale pei Aye ye ye ye
Funa kamba Mdomoni Maji haya na ladha Nachukia kitanda Chakula sili kusaza
Nilipata tamu kwa mpenzi lako Mungu pangu ulizita moyo wako Neki ya moyo funguo ipo kwako Mimi mazima siwezi toka kwako Kamari moyo wangu sijezima Ulalamika kau kilema Kunipa penzi lako hata huruma Una, unanitesa sana Kamari moyo wangu sijezima Unanitesa sana Kunipa penzi lako hata huruma Sasana
Mama Kidoji Kidoji Kibuji Kumwaga Kutoswa Kutewa
Masana
Kidoji Kibuji Kumwaga Kutoswa Kutewa
Sasa hivyo nana Kama nimisimbe Unavyo nisema Sina maratema Hivyo nana Kama nimisimbe Unavyo nisema Sina maratema
sina pokuwa sina
mama
au mama kidochi kipuchi mwago kutoswa kutemwa
mama
kidochi kipuchi mwago kutoswa kutemwa
sasa hivi unanuna mama ni sana unaogo ni sema mama sina maana tena mama hivi unanuna mama mama ni sana mama unaogo ni sema
sauti nime uimbia wewe I woman of my life baby mama nakupa mabawa fly nani atadauta pinge suri wako wewe my material wife unadwa nende kwa mwingine why chama papapa
ina kipime uone dhahiri upendo wangu usije kunitupa wewe sina mwingine nasitobadili chaguo langu moyo wangu nakupa wewe
chocolate kala nile line lips mafuta na zina shine kuoza kongara your design me thanks to the lord now you are mine sema pwani ya mabara wapi find me tukitoka out toka nyewine figure 8 kinara sio 9 unapenda wasafi tutakosaini wendo mama 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 na mama wendo mama 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 na mama wendo mama mama
yake na mwona modo na yona taswira ya dab siyo ni yondo na wona papaya na kota embe dodo na wona wasopenda mani wote macho godo ngepeleka wapi ichi kicho kigumu ngepata wapi mwanamke wa kudumu ajiunge na wasafi tusukume gurudumu na mnajua kasitake ya mambo ya kunyusumu mama la mama oh mama mia kwako nimezama nimezama nimezamia nifadhi kama maji kwenye mwili wangamia usijali kuhusu mambo ya tango na vivamia nichakaze shori nikanyage soli kwangu kuwa mchaga subuhi nile kama mtori tafadhali shori usinipandishe mori na ukinipa nyama na ila kama mnyama bure
mama 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 na mama wendo mama 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 na mama wendo
Jua utamwapenzi Unanisumu Unatakata kazi uwezi kazi Uzi tena darasa Zabani Uzi tena darasa Mukasome Mweza kom international game uza uswazi Zijitole inacho Nafonya za kibabe uwezi show zangu Kutuwa jasho Mati ya kisima unachuta maso kusimama Kipewa karoti embu tafuna soku munguya Na ukiona bakora Ila unanishangaza bidada
Na kitia nunda
Uti tena darasa nyoyo Masomo mengine weawezi ata kutuwa roo oh, Mama mama kukwi
Kato wako
Kukwi kukwi
Kato wako
Ae mwalimu
Kato wako
Ae mwalimu
Kato wako
Mama mama kukwi
Kato wako
Kukwi kukwi
Kato wako
Ae mwalimu
Kato wako
Ae mwalimu
Kato wako
kula sara wazazi wako, wafate pesa zao kwa pungwi wako. Oh, wali unaguna guna kaji wakoko, umemzidi tembo kwenye uzito. Oh, kwanini nisichepuke nikatafute mapenzi? Wali unataka muoko wakati unashiba kula
iwe kibatari ama mwanga wa mshuma kwenye kigiza cha jioni kikadona ngangani tulishushie na daga. Ukisha toka sokoni kisha tufunge safari itayochukua masaa utokwe jasho mgongoni na vini na machachali. Nikikushika kiba utamuadi kinononi, kuna muda na waza hivi nitakupa nini. Sina mbele sina nyuma maziki, chakula jida na dunalala chini na mbie. Mwenye mapesa vogi na malambogi, wasije fanya ukanipiga chini. Bado na waza hivi nitakupa nini tulie. Sambusa kachori pamia, tukipata pesa ni sangara. Mtori pamia, kama tukikosa tumala. Kwa hiyo mama usijali,
vumilia. Vumilia,
kesho tutapata mpenzi. Juana tamani high waist make up weaving za Dubai na China, ule pamba nyepesi seta cheni ya dhahabu yenye jina. Basi mama vumilia na kupigania mpenzi subiria. Acha kujinamia, punguza kulia, tatusaidia. Eti mapenzi si moyo, mapenzi ni pesa. Kama kweli masikini atatutesa uchoyo, usinipe pressure naomba unipende. Kuna muda na waza hivi nitakupa nini. Sina mbele sina nyuma masikini, chakula jida na dunalala chini na mbie. Mwenye mapesa vogi na malambogi, wasijafanya ukanipeja chini. Kado na waza hivi nitakupa nini tulie. Sambusa kachori pamia, kipata pesa ni sangara. Mchicha mtori pamia,
nusu malaika nusu mutu. Hana michezo ya ndumburu, fujo kwenye godoro. Nyama light kama kongoro, ananipitisha kila totoro. Nakabali zebu nilivyo na wivu, nikushena sitaki. Na wapa makavu virume vya mbavu, msigeni shita.
Tunapeneza kinoma, tunaendana. Hatujashea wazazi lakini tunafanana. Si mnene si mwembamba,
sio wapemba sio watanga.
Chochote anaulamba,
sio kwa dela sio kwa kanga.
Kwenye dimba okocha, nifanye mzigo kokota. Miuno ya kikongo toboka, jifunge usongo sokota. Hakira mami nasimama, napata jawabu. Waso tupena wakia na mana, watapata tabu sana. Nakabali zebu, nilivyo na wivu, nikushe ya sitaki. Na wapa makavu, virume vya mbavu, msige nishita. Tunapeneza kinoma,
lakini tunafanana. Si nene si mwembamba, sio wapemba sio watanga, chochote anaulamba, sio kwa dela sio kwa kanga, anamng'ang'ania anamng'ang'ania, mikwake nimezidiwa, namshikiria namshikiria, asije akakimbia. Wala ona dunge dunge dunge, wala ona dunge dunge dunge, wala ona dunge dunge dunge, wala ona dunge dunge.
Mbona kimya baba, uliahidi jambo, mbona kimya baba, mambo ya ndoa umefikia wapi baba, mambo yako ya ndoa umekwama wapi, niambie.
Nimezunguka dunia nzima, dunia kiganja baba, nimeaona mengi ya walimwengu wanasema, bora uchague mpenzi tofauti na henzi. Wanafanana kwa sura matendo baba, niko hoi eh. Unaimpenda na kumwaza, yanamwaza mwingine. Bila pesa umaarufu mwonekano baba, we ungoi eh. Na kwa dunia ya sasa, niwe wapi pengine.
Dunia hada ilo baba utambue, muda unaenda ilo uzingatie, weke Maulana mbele, mambo yatimie, dhamira yako ya kweli nayo ajalie.
Baba o baba o dalio, najua unaham sana, ndoa o ndoa o ndoa o, yami mwana ukuiona. Kazaro kazaro duwa njema, atajibu Maulana. Mke mwema atakuja tu baba, ae
ae ye ye nuya baba,
asija mwana wakuoa ae,
utaoa mwanangu
ae,
oh ae ye ye nuya baba,
asija mwana wakuoa ae.
Nikimona mkwa kudanga danga sikwema, kwaletana na mwana leo hali kesho nyuma, hebu tuza utuwa.
Mama wakitongoza wanataka kuvua na nguo, atumejua na leo anataka kunivua nguo eh. Wanaume wa sasa suru walikushuka, mama niombe kwa Mungu nipate mwema niweze sitirika.
Yukunile aje nikajole oh,
mama o oh, mama o oh, mama o oh, najua una hamu sana, ndoa o ndoa o ndoa o oh, yami mwana ukuiona. Kazaro kazaro doa njema, atajibu Maulana. Mume mwema atakuja tu mama,
Konde boy, mwambie ni dada yenu
mikono hajanikomoa. Eti badala ya kujenga na bomoa. Mwambie ni dada yenu hajanikomoa. Badala ya kujenga na bomoa. Eti mapenzi hayalazimishwi. Nina ni siri ya watu wawili. Wala sikuambishi. Alivyo nikata kimwili. Asa jana nipo kwa mama wini. Napiga zangu chai vitumbua. Eti kasambaza za chini chini. Nie bado ninamsumbua. Oh, mwambie ni dada yenu hajanikomoa. Eti badala ya kujenga na bomoa. Mwambie ni dada yenu hajanikomoa. Badala ya kujenga na dodo stairi. Mudi mnyama, salimie jengo tamu. Wapi mchachambo, mchachambo. Mwambie chibaba pange njia wanajeshi tunapita. Twende, twende. Asa mguu pande, mguu pande. Twende mguu sawa, mguu sawa. Mguu pande, mguu pande. Mguu sawa, mguu sawa. Ruka kijeda, kijeda. Wauni kijeda, kijeda. Asa jampu kijeda, kijeda. Waridera kijeda, kijeda. Bosi mwenye boda boda hujanikomoa. Eti badala ya kujenga unabomoa. Bosi mwenye bajaji hujanikomoa. Badala ya kujenga unabomoa. Chombo imelala gereji. Jana sijakula vichwa. Umetuma bonge la meseji. Unataka pesa juu watu ikichwa. Ninafanya kazi kwa shida. Na kesha tena silali. Unachukulia barida. Kwa nguvu na dai salari. Muda mwingine ni wabebe ndugu zako. Mwisho wa wiki unataka pesa zako. Bosi mwenye boda boda hujanikomoa. Mana badala ya kujenga unabomoa. Bosi mwenye bajaji hujanikomoa. Eti badala ya kujenga. Maziwa chafu tatu. Chafu tatu. Chafu tatu. Chafu tatu.
muda kudanganga. Jafke madanga basina muda kudanganga. Jafke madanga we muda kudanganga. Jafke madanga
anavyo katika mi mwenzenu na unajao. We bonge munene utasema kimaumbao. Anavyo katika mi mwenzenu na unajao. We bonge munene utasema kimaumbao. Anakati kimaumbao. Anakati kimaumbao. Anakati kimaumbao. Anakati kimaumbao. Anakati kimaumbao. Anakati kimaumbao. Anakata kimaumbao. Anakati
kimaumbao. Basi ndana bingwa kudanga hata kwa kouna.
Bingwa kudanga hata kwa kouna.
Ndana unaringa unachula kumbe la kichina.
Unaringa unachula kumbe la kichina.
Tigira para pam pam pam, dona no chifu de. Oh yeah, splat numbers. Hey, atuna penda koni, kikupa mpaka moni. Niki pekenya pekenya, nisi waini chelewe. Kikuchu mundo moni, tachi tachi kiononi. No, na tekenya, tekenya, na kufanya ulewe.
Oh, you must reach a colored monster. Soon my contemplates on that. And baby better ride for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. For your king put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like rhythm now.
Asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama kama inazama. Nipopige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao. You ever leave me so low or disappoint me with this basic hole? You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshi na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Zile chenga vidanga dana, vicheche nchunie simba. Oh, nchunie simba. Oh, nchunie. Asa baby mbusho mile kitu amekupa mama. Embucho tama, kama inazama. Nikupigia chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
Ini komeshe katika 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 dona katika oh baby katika
and you hold on to me
katika.